nobonaga omungi era ndi wa mukisa okuba nawe mama muli mwana gwe yengomba okuba naye mbu prosingwa wesimbye singa mami wo yali yazala nze muli malayika mukama katonda gwe yampa onongamye baganda bange nabo bakwenyumiriza mungu wakana gwe babuse tewali bamazima oba obulimba obuyinza n'okukyusa mami kyempulira muli njoli osinga leera yegwe mami gwe njagala nga watugumya tumatira katono keyalina okusoma ebyokulya n'ebyobulamu byali bya bugubi twasoma n'olusi namulabanga nga kaba bambi ngasobendwa bamuyisangamu amaaso abeŋŋanda olw'obwavu naye mu byonna teyatwegana yaguma bambi n'atukuza kati bonnaba nonegomba tosimanze oyo mama na buli kyennina empisa n'obukozi era agomanyi ga mama mami wenjagala kunjola mama wandetwa kunyizanga naye wasonyi wakuba mama oli musende noborande nendwala katono nfe kyokka gwe tewenganya mami ddala olina omukwano tewali bamazima oba obulimba obuyinza n'okukyusa mami kyempulira muli njoli singa leera yegwe mami wenjagala
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 mami wenjagala
wenjagala
wenjagala.